شكره شكره مومو wewe shukuru usiache shukuru Mungu kwa ya sasa na yajayo shukuru Mungu mshukuru Hallelujah.